endleleni. Uma sinawe Nkosi, ayi konko kwethu velelisiwe. Usithwale ngomusa wakho, uphindu kanyise indlela zethu.
Cela umusa nothando, ukuthula noxolo empilweni yami. Musa no tando, ukuthula noxola, vuleka masango. Avuleka, vuleka masango.
Avuleka, vuleka, masango.